Jeez.
Them call me love, love, boy.
Vibe, vibe, say just me.
Hey, wali dhani nita dema,
dema.
Mabala nafanya tena,
tena.
Walipoziba nilipenya,
penya.
Tunawaonesha mazinema,
nema.
Tupo leva, tuko leva. Tupo leva,
tuko leva.
Sema tena tupo leva,
tuko leva.
Hatuitaji lefa,
hatuitaji lefa.
Leo tunakesha, leo tunakesha, leo tunakesha, kesha.
Leo tunakesha, leo tunakesha, leo tunakesha, ay kesha.
Mabiki dogo nolo kakutana na mgogo, hakuna liki dondo, boy usipime humoto. Bona hindo mishale ya kulabata na bindo, kama una pesa ukalale, sisi bado tupo mawindo. Bona hindo mishale ya kulabata na bindo, kama una pesa ukalale, sisi bado tupo mawindo.
Leo tunakesha, leo tunakesha, leo tunakesha, kesha.
Leo tunakesha, leo tunakesha, leo tunakesha, ay kesha.